gentlemen, yenze buladi radias tugenda protest vote kawenje kalonde kakume kabanje sabo kulonda kubere kwa mirembe bana Uganda tulonde chagulanyi teri kututisa tulonde mu mirembe buliwola bambulera gwe kikinga Fogodi and my kanchagulanyi oyiye wo mubiri kolaze waka oyiye wo mubiri we muna Uganda omwiride wo mubiri teri kuzikiza kanjuwe wo mubiri people power tuyiwe wo mubiri chagulanyi tumuyiro obululu lwa Uganda tuyiwe wo mubiri teri kuzikiza tumuyiro obululu chagulanyi oyiye wo mubiri kolaze waka oyiye wo mubiri we muna Uganda omwiride wo mubiri teri kuzikiza kanjuwe wo mubiri Tuyiwe wo mubiri chagulanyi tumuyiro obululu lwa Uganda tuyiwe wo mubiri teri kuzikiza tumuyiro obululu atandika na mission kununula bintu byaffe ebatwala nga tetutegedde n'okuggyawo obwannakyemalira n'okweyagaliza yagala buli omu afugemu ebyali ebyaffe tebikyali byaffe ebyo byafuuka byabagwira katengege batukuza mitwe n'amagumba emiwula gikulwani n'ebyokusoma walayi byannema nze kuba ebisale biri waggulu ebyenfuna byeggwanga biri wansi kyokka emisolo giri waggulu buli kimu kyakwegula tulinga batalina mu nsi yaffe wane Uganda buli kimu kyakwegula Uganda bagifula yabali banguzi kyakulanyi jangu otuyambe muze yalemereddwa Chagulanyi jangu otutwale mu Uganda empya Chagulanyi oyiye wo mubiri kolaze waka oyiye wo mubiri we muna Uganda omwiride wo mubiri teri kuzikiza kanjuwe wo mubiri people power tuyiwe wo mubiri Chagulanyi tumuyiro obululu lwa Uganda tuyiwe wo mubiri teri kuzikiza tumuyiro obululu Chagulanyi yegwe mununuzi w'eggwanga lyaffe yetulaga Uganda tulabayo otujje mu mikono gy'abalemwa notusa mu mikono emituufu otujje mu nsi y'ekizikiza notusa mu Uganda y'ekitangaala manifesto yo nnungi nnyo ky'ovaolaba kamuze yakuwalana poliisi n'ab'ebyokwerinda eky'emisaala balidde nga balamuzi ebyenjigiriza ebyo n'ebyobulamu Chagulanyi we waddeyo tufiirire ebyenfuna b'eggwanga omuli ebyobulimi Chagulanyi we waddeyo bitumbule tufunye omuzira Uganda tufunye malayika oyiye wo mubiri kolaze waka oyiye wo mubiri we muna Uganda omwiride wo mubiri teri kuzikiza kanjuwe wo mubiri people power tuyiwe wo mubiri Chagulanyi tumuyiro obululu lwa Uganda tuyiwe wo mubiri teri kuzikiza tumuyiro obululu Tumuyiro obululu